your trainer grammar. Te zakwideya. Ni mukamba. Mukamba ndana seno.
Kuna time nimelala ntabaru. Nimelia sana nikisaga lipi la kufanya.
I give out. Mawede kunde kanda kano. Nukite kwengwa kendo mwamwa no mama. Tuwaka langa lawa ni mavia. Tumeta jolo. Kwasa mabisa mama toto mete. Sainge tuweze mbanywa ni makovu. My story na. Ala mabisa mama toto mete. My essay.
Nundo Yesu kwitu ni wewe teta.
Tule push up tata uto kwete poko. Na nidye tata tui kunanga moko. Push up tata uto kwete poko. Na nidye vaa tui kunanga moko.
Sukuma 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 wendo kakwengo oh. Kazana 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 we usife moyo oh. Sukuma 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 wendo kakwengo oh. Kazana, 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 we usife moyo oh. Kitu minondo siwa kabika. Ni otavya siwa kabika. Siwa kabika. Ni otavya siwa kabika. Makete ushanga. I'll make it. One day I'll make it. Somebody tell mama I'll make it. One day I'll make it. Makete ushanga.
Mbali sana hapo. Don't give up, don't give up. Nimbali sana hapo umefika. Don't give up, don't give up. Watarusha mawe, wapigane nawe. Don't give up, don't give up. Watarusha mawe, wapigane nawe. Don't give up, don't give up. Yeah. Chokoko, luka tule muna. Biengi matuzete ya kimuna. Chokoko, luka tule muna. Don't give up, don't give up. Step up, stand up.
Tuwe mbingwa muna.
Medo monte kwenyu.
Tuwe mene muna.
Nuka tango, no no nuendeleva.
Don't give up, don't give up.
Breathe in, breathe out.
Tuwe mbingwa muna.
Take your time, be yourself.
Tuwe mene muna.
Nuka tango, no no nuendeleva.
Don't give up, don't
Kitu
give up.
Kitu minondo siwa kabika. Ni utavya siwa kabika. Siwa kabika.
I'll make it. One day I'll make it. Somebody tell mama I'll make it. One day I'll make it. Makete ushanga.
Inya kwa jina we umuna. Ile kwa move ya we umuna. Family ya kwa yonde ya kimuyana. Nondo wavumilea. Andi mapesa ni utavya kiwe muna.
Mam Ruth Ndunge
Bimuna
Mati nwake sangao
Bimuna Nondo wavumilea. Shambiki siyako aki inyo muyana. Marafiki muyana.
Chote wakifalme
Bimuna Nondo wavumilea.
Yo Prudential Travels on Kasimbi, on Rose Musea, on Gasheri, Shempa, Tupa, Tupa, Dr. Lucy,
Sa Moniki Greenlight, Mesha Kumwenge Ndiyo Gedia,
Fidel Vajra Lounge Mwala, Kalana Kuchaina, Brands Julie, Dr. Patterson, Truka Media, Big Up.